this song that.
If I find this tea, if I get Japan, see me up. Navuta picha mara kafa nimeanguka, hivi mwanangu nani atainilelea? Mkubwa wangu wanga pata mkumbuka, kilo ya unga daga kumpelekea. Mazuri yangu wanga pata atamka, ama mabano taniongelea. Wangapi watabeba jine sara, wangapi watausili mwili wangu, wangapi watafariji mama yangu, watamfuta machozi. Na waza mama tasimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, atalia sana. Mama yangu hakika akikumbuka mambo mengi aliyopita itamuma sana. Mama yangu nawaza, 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 ikienda mbele zaki. Nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Nawaza, 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 ikienda mbele zaki. Nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Wengi wataongea kuhusu mimi, uwambea, uwafitini. Kilicho ni uwa, atasema ukimwi. Nilikuwa naendekeza chini. Na waza wangu wataka uchekelea, mimi kifariki wawali simali. Wakati wote tutaelekea, haina mmoja hii safari. Na waza mama tazimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, ataya sana. Mama yangu kika kikumbuka mambo mingi aliyopita itamuma sana. Mama yangu nawaza, 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 ikienda mbili zaki. Nawaza, 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 sipota wangu sanga pi. Nawaza, 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 ikienda mbili zaki. Nawaza, 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 sipota wangu sanga pi. Ifanya njapa, sine hapa, manager doctor, Babu KC, Mr. Tenende wewe, Moxie B7, Supporter Vero, MP Movie, Msobi Bokaka, Vanichi Bukaka, Fasa Teja Kaka, Cloudy Kaka, Diesel Master wewe, anaitwa Mani Chipe, Ligo Media, Sasite wewe, anaitwa Kipande. We
Sound Moxie B7.